It's 9006, baby. Kona nekosha, wendo faraja yangu usawa huu. Wengine linitocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundi ameniletea wewe, navyo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo twende kwa Madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti. Oh my girl, you on fire. Moyo ni mwangu sitoweka wiba, nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiachana, Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka mauti wende wife.
Sipendani huko bila for you, I can fight it.
Mama nanweka road
juju,
nataka twende town
kwa miguu.
Penzi la kono machanganya na juju, na kama shule weni
chukiku.
Ukichoka bongo twende kwa Madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga. I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti.
Mama nanweka road
juju,
nataka twende town
kwa miguu.
Penzi la kono machanganya na
juju,
na kama shule weni
chukiku.
Ukichoka bongo twende kwa Madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Jinsi ulivyo mzuri unanipa shida, na nilivyo na manguvu sitawapiga.
Oh my girl, you on fire. Moyoni mwangu sitoweka wiba, nitaulinda usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba, shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti, meno yangu abe taiti.